Makila kinga flengwa mzeya aga mida isha yoyoma mwanzo mwinga makila kinga
watu kinekusha watu wako mzuka wamesha randuka
mida miba ushina mbrukami na mimo mida miba
mbongi ya kucha ina unipa mzuka mchangia na ushuka
mida miba
ushina mbrukami
na mimo mida miba
mida ninazidi katika tayari mesha gunga watu klabu bada nazidi furika toto zuri wakifika waliombika wakukato na katika na ndatisha siku yupi wakumshika mwenye kichwa nisha jiswika my plans, my fegi last mahalika naitanji ka baby karembo ka malaika
mkiko tunawata kino tunata kama kendo tajivuta
vipi songea nae
haina noma nishukulie bas mimpe mazigele
haina noma msogele mtox unajua kelele
vipi she mambo vipi
no she mambo fresh
hata minono ko fresh na enjoy kila kitu fresh vipi shikaji zako vipi
kwani wewe unamtaka yupi
yule mrefu kiasi alivaa top nyeusi
oh watoto sio noma hapa tatizo safiri
pono safiri na noma tumepack zaidi ya mbili waweke watoto sawa niache bili yangu nilipe haina haja kuchelewa mida mibovu tusepe
wacha kimekusha watu wako mzuka wamesha randuka
mida mibovu
after party haijalishi kona nani wala wapi you feel rules nipe simu kwanza ni cheki call hey yo what's up b
niambie cowboy bona mida mibov machizi mnani mix mini kozangu ghetto na nyonga tu ma beats
yeah tuko njani tunakuja na machik
so vipi kusu drinks
usijali kusu mvinyo
yeah
si tuko na kapachino bei ili janguo tunamoka ndani ya limo
habenia
yani utaumia
oi tuesu kangie kona na kuchia hey ma leo siko na mi au si tushongea kila kitu mami
yeah
tutajuu pia ila nani si ndio na wanangu pia mbaka moni na uzio sawa
wacha kimekusha watu wako mzuka wamesha randuka
mida miba
tuna bamba na machiki
Ongo records dana nyumba kama jeshi la wapoku Mwagino mishi nyumba
ucheki Mida miba
Madona na koma Mwagino na shangawa Wana chema nisha teka na tabana